or they are the gods, are the works of men. But Elion, he is the Most High God. His name is Lion of Judah, Lion of Judah, Lion of Judah. Lion of Judah, Lion of Judah, Simba wa Yoda. Mbunga yule ana, liye kuwatasa, kila lipopita watu wale mcheka. Wanafiki wakapiga umbea, majirani wale mcheka. Hata Penina, haka mcheka, lelikana kamuta mulebe huyu dada ana kawana omba. Kaweka nathiri mapatano na Mungu, nikumbuke Mungu wangu niondole ya ibu mana mini na chekwa. Ombi lake Mungu wakamjibu wakampa mtoto jina lake Samuel. Story zikatanda kona zote za inchi, kwenye makazeti na kwenye Biblia. Uzuni yake ikageuka furaha, akaruka na kumsifu Mungu na mini taimba. Nitapanda na injili ya Bwana, nitashuka na injili ya Bwana, natangaza kwa mataifa yote injili ya Bwana yetu ndio inaokoa. Nitapanda na injili ya Bwana, nitashuka na injili ya Bwana, natangaza kwa mataifa yote injili ya Bwana yetu inaweza. Jamani, Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu zote, amenitoa chini, ameniinua, ananitumia nihubiri neno lake ili kuwaibisha watu walio na nguvu. Kumbuka Nebukadnezar, the king of Israel, nefanya miungu mikoani Babiloni. Nina kamuru watu wote wa inamia, wa usipo inamia unatupa kwenye fire. Kwa Shadrach, Meshach and Abednego, hatutaenda mia miungu yako wala kuiabudu sanamu yako. Tunaye Mungu wetu we anaishi, hata tuokoa kwa tanuri la moto. Kwa hasira ya Nebukadnezar, kamuru washipo watupa kwenye fire, bila kujua kwamba Jesus ni fire. Add more fire, add more fire, iwake mara saba. Ndani ya fire walikuwa kama fire, wakisifu jina lake Mwokozi. Nitapanda na injili ya Bwana, nitashuka na injili ya Bwana, natangaza kwa mataifa yote injili ya Bwana yetu ndio inaokoa. Nitapanda na injili ya Bwana, nitashuka na injili ya Bwana, natangaza kwa mataifa yote injili ya Bwana yetu inaweza. Akiinua kuna wakushusha, akisema ndiyo kuna wakumpinga, akibariki kuna wakulani. Ameniba, ameniba, amenibariki. If you want a blessing, be a people person. Don't give up until you achieve your desire, objective and proud. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the youth of an infant. Me love your wallet, Jesus, my Savior. I meditate on you when my mind is in you. My mindset is transformed to thinkers and victory. Success was buried because I'm walking in God's will. I am blessed beyond the cast in Deuteronomy 28:6-7. Even Balak, you know that when God says yes, nobody can say no. In Numbers 23:22-23, sing. Panda panda, teremuka, ieleze injili ya Bwana ndiyo inanibamba, inaniemesha, inaniinua, inanitetea, imeniokoa, imewacha mtu amepigwa na butwa, imewacha Penina amepigwa na butwa, Nebukadnezar amepigwa na butwa, imewacha Balaki, imewacha Balaki, imewacha Balaki amepigwa na butwa. Nitapanda na injili ya Bwana, nitashuka na injili ya Bwana, natangaza kwa mataifa yote injili ya Bwana yetu ndio inaokoa. Nitapanda na injili ya Bwana, nitashuka na injili ya Bwana, natangaza kwa mataifa yote injili ya Bwana yetu inaweza. Nitapanda na injili ya Bwana, nitashuka na injili ya Bwana, natangaza kwa mataifa yote injili ya Bwana yetu ndio inaokoa. Nitapanda na injili ya Bwana, nitashuka na injili ya Bwana, natangaza kwa mataifa yote injili ya Bwana Yesu inaweza.